izindaba zabaculi ziqala kuwe phinde iphelele kuwe, kanti nokusiza kwabaculi ziqala kuwe phinde iphelele kuwe. Nami ngisizwa nje phambi kwakho ubuya ngoshina mdala kulo nyaka, ngithi ngishintsha amabala phela kumculweni. Mina ngiqanga ney'khathi zokuthi kuthake kudala ngafika kulendima, loke ngishilo ngithi bancane abaculi kule ndima ma bephila lokho akavezi hite yodwa hamba yedwa noka ngithi niyabheshwa.